Donjereka tomanyi nzi Sikuzala wase komanyi kwe Donjereka tomanyi nzi Sikuzala wase komanyi kwe Donjereka tomanyi nzi Sikuzala wase komanyi kwe Right Ore wa mbore wa Serena time Ore wa mbore wa What is Serena time Matemu nina wacheke Majali muna nebamba Fata fata Meni choka 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 Nani choka 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 O meni sinya 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 Suni ate niye kuchoka Kila kitu unanifuata Iwe ni demu unanifuata Iwe hela unanifuata Nikikura hapa unanifuata Nikifanya kiasi unanifuata Nikichenyi nguo unanifuata Kila kitu unanifuata Unanikopi unanifuata Hata nikiwa kazi unanifuata Matisi ya nini Rada kweli kweli Chukulika zako na mini kue zango Donjereka tomanyi nzi Sikuzala wase komanyi kwe 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 Pasinya uhane mera ho Seliso hulonda Watch this Pasinya uhane mera ho Seliso hulonda Watch this Navira navira Chombo na hesenda Ibyenye bibyenye Bibyange bibyange Maisi bibyenye bibyenye Ibyange bibyange Wasoma Wabira Wa 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 Ta Donjereka tomanyi nzi Sikuzala wase komanyi kwe 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 Nyenya 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 Cheza 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 Nyenya 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 Cheza 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 Right and I come Where you going? Tala bina bina my style My style, my swag My style, my swag Nipe changu, nikupe chako Onipe changu, nikupe chako Nipe changu, nikupe chako Onipe changu, nikupe chako Donjereka tomanyi nzi Sikuzala wase komanyi kwe Donjereka tomanyi nzi Sikuzala wase komanyi kwe Donjereka tomanyi nzi Sikuzala wase komanyi kwe Donjereka tomanyi nzi